Nimechoka kusemwa na watu. Nimechoka kudharauliwa. Nimechoka. Nimechoka. Ninashindwa kusonga mbele. Ninashindwa kupiga hatua nyingine. Ninashindwa. 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 Cry out and say, I need a miracle, miracle now. Nakuita leo nakuita ah, kusikia nime kusikia sana unaponya yote yaliyo shindikana baba nakuita leo nakuita Yesu. Fanya na kwangu. Oh my God. Lord, touch me now. And touch me now. Baba, fanya na kwangu. Fanya na kwangu. Hey, yeah. Baba gusta, gusta. Touch me once again. Touch me now. Hey, Baba fanya na kwangu. Sana una ganga yote yaliyoshindikana nakuita baba nakuita yeah. Yesu kusikia nime kusikia mara nyingi una ganga yote yaliyoshindikana leo nakuita, baba nakuita, Yesu, ulivyofanya na jana,
fanya na leo tena, ulivyofanya na jana fanya tena kusa. Touch me, touch me now, but touch me once again. Baba, ulivyofanya kwa Hana fanya na kwangu tena, ulivyofanya kwa Ibrahim Baba kusa.
I want you to have that attitude.